mood. Love's in a mood. In a mood. Yeah, me's in a mood. Watch on the piggy and get on the man. Love's in a mood. Kuna mtoto flani mimi na hisi mniudhi. Jirani, jirani, jirani. Inafika mle mimi sina mode. Oya
oya. Poke simu ni furai. Asima yo. Pona simu ipo mbali.
Kushindwa tasijai. Ama utanitesa kone chukulia utani. Mana huku harimaya ni soshwari. Basi jirani jotunye bia. Zikisha panda kichwani ndo utajua. Sia tujuani leo utajua. Zikisha panda kichwani utatambua. Aloo. Porque assim o nifurai.